Asubuhi na nitaga my love. Mchana na nitaga baby, baby. Usiku na nitaga wabavu. Alafu mimi mwenye mi yendo tamu yangu. Akiamkaga nasema nanipenda, hawezi kuniacha hata apewe nini, hawezi kuni amesema mi wa mwisho kunipenda, hawezi kuniacha hata apewe nini, hataki kuniacha.
From the head to the toe we're bado ni top notch. Baby girl, kiwa kwako najipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kigusa kinita yani tam, tam. From the head to the toe, we bado ni top notch. Baby girl, kiwa kwako najipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kigusa kinita yani tam.
Shika moi, shika raw. Juma pio alikei. Washa wune na kugenda, na kupenda kama holiday. Kwanza unavyonipea mambo mazuri, mambo yeah. Kuna leva wanna show you. Loving you, I swear and I dare, yeah. Unawaringia, haringia. Kiona wanalia, wanaumia. Usipagawe na madudu, kwani mindo baba yao. Okay baby, ringa ni vimbe. We share body, you're one body. Me want nobody. You my body, you my fantasy, you my everything, girl.
From the head to the toe, we're bad on the top notch. Baby girl, kiwa kwako najipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kigusa kinita yani come,